anaitwa Malengo hatari mtu huyu pumzi yazi kati kama striker wa Tukuyu. Anaitwa Malengo hatari mtu huyu pumzi yazi kati kama striker wa Tukuyu.
I love bitches baby.
We wananita Nengo, mrisi wa prof na fande sere. Nyiwe chawi njoni geto na ungo nipete mchere. Mezoa kubeza sasa leo mtafurai. Gari la mikate limeanguka mwembe chai na weka ndani. Sgongi besela nkipiga tuta. Alam na shangaska rikangu nimevaa bugu. WhatsApp 254, nipo Nairobi na nyashi huu. Gari mboga npiri piri mtoto kwa kamasi. Nazuru kote ila sina mwana Burundi. Nikiwa nyumbani Mwanza yupo mwana Marundi. Na watoa Mwanza na wapandisha kinyegezi. Na waleta data bata na washusha kinyerezi. Yani uyu mpishi mbishi sikapika mchicha mbichi. Kanikela nikakasirika nikamtupa mtoni kijiji. Bada ili goma ni nyumba na clown na uu mwaka. Na kula Christmas na
Chris Brown. Na mendo kwanza mina warm up. Do kwanza mina warm up. Na mendo kwanza mina warm up. Do kwanza mina warm up. Ni maswat swam kalale. Kalale maswat swam kalale. Kalale ni maswat swam kalale. Kalale maswat swam kalale. Kalale.
Naam, navuta shuka kumekucha. Nakumbatia mbuyu kipindi umesha pevuka. Na tabasamu, babo kamu inapochezwa. Inachekesha kama manula kumpa namba kwa kaseja. Na ipo wazi, so time ya kutubu. Aina maana kupambana sana kumsemesha bubu. Aseni hatari, tajingata kwa kachumbari. Wapeni habari, nikimbishi na songa ugari. Na hii ni kwa watoto mnaojaza sana vichwa. It's my young rappers kwa maarufu wa insta. Okay, hakuna anaibisha. Ni kweli mnatisha ila manengo ndala dala. Watoto bomba mtashika. Na asira kiasi kwamba kuna muda na ikunja sura. Hata snura akiniuzi na mlusha kichura chula. Nikiwaka na bonga French Montana. Funa nikuta na sako did na kula nyama gana.
Na mindo kwanza mina warm up. Do kwanza mina warm up. Na mindo kwanza mina warm up. Do kwanza mina warm up. Ni maswat swam kalale. Kalale maswat swam kalale. Kalale ni maswat swam kalale. Kalale maswat swam kalale. Kalale.
Na wapia ushindani amtawona. Sambi tegi mea nini. Na mrikata kabla kona.
Kalale, maswak swam kalale. Kalale, maswak swam kalale. Kalale.